mishala siwezi kuwa matelala ebora nataka tuwe mkabala na kwenda na kuhifadhi fuadi miukanwenda ukasame mara sabini inshala siwezi kuwa matelala ebora nataka tuwe mkabala na kwenda na kuhifadhi fuadi miukanwenda ukasame mara sabini umenitoa kwa mahudhi umenitoa kwa maradhi nilikosa kani wiaradhi usiniache nikazame radhi walisema kanishusha hadhi eti pagunzo si msanii watamani nife wakanike tanzia wakwa tanzia wakati mwenyewe sijawazia ulinitunza toka zamani ukanisunza nikiwa gizani toka kwa shida flani flani nimeona nuru wala giza sitamani ukanitoa mtahani hadi kanisani ukaniteua nabii wako katika ifani ukanifanya mbele ya watu flani haya Inshallah, siwezi kuwa matelala ebora nataka tuwe mkabala na kwenda na kuhifadhi fuadi miukanwenda ukasame mara sabini inshallah, siwezi kuwa matelala ebora nataka tuwe mkabala na kwenda na kuhifadhi fuadi miukanwenda ukasame mara sabini
Nilikuwa Miss Friday, hizo siku wenzangu madharau Mashangu maulana kila siku madharau
Inshallah, siwezi kuwa matelala ebora nataka tuwe mkabala na kwenda na kuhifadhi fuadi miukanwenda ukasame mara sabini inshallah, siwezi kuwa matelala ebora nataka tuwe mkabala na kwenda na kuhifadhi fuadi miukanwenda ukasame mara sabini
ni mengi nimepitia ni mengi nimesikia Nikapotea njia ukanisaidia Ni mengi nimepitia Ni mengi nimesikia Nikapotea njia ukanisaidia
My rapping was a dream Thanks to you Jesus today we make it scream With Jesus on your side wakisema hujameki Tell me it's a lie Makuza kuki Jackson kipawa umechupa Kila siku kwa magodi tukisema ni asante Sema ni asante 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 Asante
Inshallah Siwezi kuwa matelala ebora Nataka tuwe mkabala na kwenda Na kuhifadhi fuadi miukanwenda Ukasame mara sabini inshallah Siwezi kuwa matelala ebora Nataka tuwe mkabala na kwenda Na kuhifadhi fuadi miukanwenda Ukasame mara sabini inshallah Siwezi kuwa matelala ebora Nataka tuwe mkabala na kwenda Na kuhifadhi fuadi miukanwenda Ukasame mara sabini inshallah Siwezi kuwa matelala ebora Nataka tuwe mkabala na kwenda Na kuhifadhi fuadi miukanwenda Ukasame mara sabini
Penya mipaka mi